dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kandi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika dusangira ijambo yacu kuri uyu munsi racyari ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda muri uyu mwaka w'2024 ibyavuye mu matora by'agateganyo bigaragaza ko umukandida watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yatsinze ku bwiganze murabyumva mu ijwi rya Madamu Oda Gasinzigwa ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda
Kagame Paul 99 n'ibice 15% Habineza Frank 0 n'ibice 53% Mpayimana Philippe 0 n'ibice 32%
Akimara gutangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo abakandida bahatanaga buri umwe yagize icyo atangaza cyanashimira bamushyigikiye duhere kuri Perezida Paul Kagame
natoye neza makanya gato nagira ngo mbanze nshimire abo turi kumwe hano ari Vice Chairman wa RPF Secretary General wa RPF na mureshya nkwano mu buyobozi bwa RPF hanyuma hano turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda nagira ngo mubankara amashyi tubashimire muri amurari amajwi huzuyemo RPF n'ayabo dufatanije abamvuga nagira ngo mbashimire mwese abari hano kwarondetsa abari hano ni bake nabashoboye kuza ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza urunguru twabwirwaga
ku ruhande rwa Bwana Frank Habineza ho mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nawe yagize icyo abwira abayoboke be ahereye ku gukeza Bwana Kagame umutsinze ubugira kabiri
bagaragaza ko tudakiriye kandi ko bahaye ishimwe cyangwa se felicitation ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha so tumuhaye felicitation urakoze cyane
umukandida wigenga muri aya matora Bwana Philippe Mpayimana nawe nyuma yo gutsindwa yagize icyo atangaza ku byavuye mu matora
bimwe mu byanzanye muri politike no kugera mu murimo wa politike uveho igisebo wahoranye wagize mu Rwanda aho umuntu atagomba kugira inabi ahubwo igihe wifurize neza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza niyo mpamvu amanota ngize nubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo mfite igihugu cyanjye abantoye n'abatantoye icyo nzirikana nuko twese turi abanyarwanda ibyo bakoze byose bari bafite impamvu tuzaguma twubaka igihugu hamwe kuko hari icyo abanyarwanda bashaka kugeraho icyo cyo kiriho kiragenda kigaragara igihe bizaba ngombwa bategereje gushyiraho ubuyobozi bushyashya umuyobozi usimbura uriho ntibazirigwe bagira impungenge twarabyerekanye bihagije nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari icyo nifuza nuko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo jyewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu.
Perezida Kagame agiye gutegeka u Rwanda muri manda ya kane y'imyaka itanu. Ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Itegeko Nshinga ry'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane. Muri iki kiganiro turabana n'ingeri zitandukanye, turumva abaturage batoye, indorerezi mpuzamahanga zakurikiranye imigendekere y'amatora, abatavuga rumwe n'ubutegetsi icyo bavuga kuri aya matora. Turabazanira kandi umwe mu bakandida bitabiriye aya matora, arasubiza ku bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Turanumva iki impirimbanyi za politiki zivuga kuri aya matora. Kuri mikoro muracyari kumwe na RK Bagirubusa, mbahaye ikaze. Dukomereje ku masite y'itora.
Witwa nde?
Nitwa Kirezi Saro.
Ufite imyaka ingahe?
Imyaka 23.
Nubwo kangahe urabutoye?
Kande.
Uriyumva ute mbere yuko ujya gutora?
Ndumva ari ibintu birenze, ndumva numvaga bimusi tazajya aho nawe njya gutora.
Kubera iki wabyumva gutyo?
Kubera yuko igihe cyose bajyaga gutora twe tutarageza imyaka, bakavuga ati mwebwe muzatora ubutanye, numvaga nzanakiriho, niyo mpamvu nishimye.
Nitwa Hakizimana Jean Pierre.
Uri mu bambere batoye, uriyumva ute ku mutima?
Ndumva meze neza kuko hari umusanzu ntanze kuri demokarasi. Iyo umuntu abashe kwitorera umuyobozi ahisemo, aba ari ibintu byiza, numva ari ibintu byiza ku gihugu.
Imyaka ingahe?
Mfite imyaka 30.
Nubwo kangahe warutoye?
Inshuro ya kabiri ntore.
Ni icyemezo wumvise wifatiye kuri wowe?
Ni icyemezo nifatiye, nta wampatiye, urareba nazindutse kugira ngo ntore mu bambere, ntange umusanzu wanjye ku gihugu cyacu.
Nitwa Uwineza Aline, ntuye mu mudugudu wa Mariza, murenge wa Kimironko, akagari ka Bibare.
Ikibazo nagiye mbaza na bagenzi bawe, gutora ni icyemezo wifatiye kikuvuye ku mutima?
Cyane ahubwo ni uko numvaga mu gitondo cya kandi bubu wa mbere, ariko byabaye ngombwa ko bantanga, ariko ndishimye kuba numva ntoye, numva ntuje.
Nubwo gutora ari ibanga, utoye ushingiye ku gihe?
Ibyo dukorera ni byinshi, wumva ntoye azangira akamaro kanini cyane, ndetse n'abandi Banyarwanda bose.
Indorerezi mpuzamahanga zakurikiranye amatora muri rusange zemeje ko yagenze neza. Muri raporo y'agateganyo bakoze, abaturuka mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bari bahagarariwe na Bwana David Maraga. Uyu yahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya.
Look, on the issue of the numbers, East African community didn't have the capacity to have observers in every room so that they can see the numbers.
Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wari ufite ubushobozi bwo kugira indorerezi muri buri cyumba kugira ngo babashe kubarura imibare. Rero ntacyo dufite twavuga ku mibare n'amajanisha, kubera gusa ko tudafite ubushobozi bwo kuyigenzura. Amatora yagenze neza mu mahoro cyane, mu by'ukuri namwe mu matora meza nabonye by'umwihariko ku munsi w'itora byari byiza cyane. No muri raporo yacu twabigarutseho, no muri raporo ya nyuma imitegurire yari ntagereranywa. Murabizi ko nta matora yaba ameze ijana ku ijana, utunenge dutoya hirya no hino, ariko tutagize icyo dutwaye twaragaragajwe, kandi tuzongera tugaragazwe no muri raporo ya nyuma. Kandi nizeye ko komisiyo y'amatora izadukosora ngo tudateze ikibazo umutekano n'imitegurire. Twagiye tubona amatora muri bimwe mu bice yabaga ari akavuyo, abantu basakuza, yewe no ku masite y'itora ku munsi w'itora. Ibyo ntibyabaye hano rwose. Kandi abantu banjye bampaga amakuru kuva ku masite yose y'itora ko nta babyinaga, ko nta rusaku muri rusange rwari ruhari, kandi byari byiza cyane. Hari utunenge duke twagaragaje, urugero hari amasite y'itora yabaga ari hejuru muri etaje, hanyuma abafite ubumuga birumvikana bagorwaga no kuzamuka hejuru. Kandi hafi ya hose muri ayo masite twamenye ko babyitayeho, abafite ubumuga bagashobora kubajyana mu bindi byumba byo hasi bagafashwa. Imbogamizi ku matora yo mu Rwanda, kimwe mu byo tuzasaba ni ukugira uburyo bwo gutumatumanaho mu Cyongereza. Twahuye n'ikibazo cyo kumvikana n'abategetsi mu kuri bitari ikibazo cyabo, ariko bizagenda biza. Bakeneye abategetsi bayobora amatora baganira mu Cyongereza. Iminsi 22 murabizi ntihagije abakandida mu gihe cyo kwiyamamaza kwabo. Murabizi ko hano iki gihugu kigira uturere 30. Ntushobora kujya muri za mitingi mu turere 2 cyangwa 3 umunsi umwe. Twabibwiwe n'abandi bakandida bahuye n'ako kabazo mu kwiyamamaza kwabo.
Uwezi kwenda kwa mikutano kwa district 2-3. Tulielezewa na candidates wengine wadipata shida kidogo ya kufanya kampeni.
Muracyateza amatwi ikiganiro dusangire ijambo ku ijwi rya Amerika. Turi ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka mu Rwanda 2024. Turarebera hamwe ibyayavuyemo by'agateganyo bitavugwaho rumwe. Muracyumva ehabagira ubusa. Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri, ryacitsemo ibice nawe yatangaje uko yakiriye iby'aya matora.
Uko nabyakiriye ni ibisanzwe, nk'uko mpora mbivuga mu matangazo. Kuva Perezida Paul Kagame yakwiyamamiriza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, yagiye abona amajwi nk'ariya, kandi koko biranumvikanye. Noneho niba yiyamamaje n'udukandida tubiri, urumva utwo dukandida tubiri tugomba kubona amajwi angahe? Nayo ngayo nyine atageze ku 10, kandi abo ngabo birumvikana nibyo bahisemo. Bahisemo politiki yo guca inkoro, bahitamo politiki yo gukubitwa, yo guca inkoro no kugira gutera n'ibindi. Abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo gucinya inkoro warangiza bakagucinya urushyi, nibyo bahisemo.
Uravuga bande?
Ndavuga tuya dukanda tubiri tutashoboye kubona amajwi n'ijwi rimwe ku 100.
Ariko Bwana Ntaganda Bernardi, mushobora gukoresha imvugo nyayo yubaha abandi, kwita abantu utuntu ntabwo ari imvugo yemewe na kwemerera gukoresha hano ku ijwi rya Amerika.
Ariko rero impamvu nabivuze ni impamvu za politiki. None se ni ugusubiza uwisha abandi utugore dutoya, kandi akiyamamazanya n'abakandida badashobora kugira ijwi na rimwe. Abo rero muri politiki tubita udukandida, ndumva nta gupfobya kurimo. None se koko abantu bitwa abanyapolitike baraterana ari 2 ntibagiriye 1%? Muri politiki Bwana Venuste rwose ni udukandida, ntabwo ari kubapfobya. Ndavuga ibifatika kandi bifite ibimenyetso.
Ariko se ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame abona ariya majwi, uravuga uti si ubwa mbere kandi yiyamamazanye n'abantu badafite ingufu, none se niba Abanyarwanda barahisemo bagatora uzifite, wowe hari ikibazo ubibonamo?
Ntabwo Abanyarwanda ariyo bahisemo, tuzi politiki ya FPR ko ari politiki y'iterabwoba. None se niba warakurikiye buriya abona ari kwiyamamaza cyangwa Perezida wa Repubulika asaga nk'aho ari umutware w'ingabo wagiye kureba ingabo,
none se
ukuntu yarashagawe n'abasirikare ba polisi, iyo ni iterabwoba, ntabwo ari kwiyamamaza.
None se hari umuturage wakubitiwe kujya kwamamaza Perezida wa Repubulika?
Yo Bwana Venuste, ngira ngo wenda ni uko abanyamakuru mukunda kwibariza. Niba se abantu babyukijwe 9 PM, hanyuma bagategereza umuntu uzakoresha mitingi 9 PM, umunsi wose abantu bandamye, urumva wabyita iki? Iyo ni iterabwoba no kwica Abanyarwanda urubozo.
Ariko nagira ngo tugaruke nanone kuri icyo kintu waruvuze cy'abaturage. Njye nakurikiye mitingi hafi ya zose zabaye mu Rwanda ku bakandida hafi ya bose, nabonye abaturage bagiye kwakira Perezida Paul Kagame ishimye, bamubyinira, bamuririmbira, babaga babihatiwe.
Erega ibyo ngibyo bivuga kubera ko uri mu mahanga, uri i Burayi. Ndabikubwira nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ibikorerwa mu Rwanda, nawe ko yagize ariya majwi ahubwo binateye isoni. Kandi nanone twongeye tubishimangire, niyo Perezida Kagame yarahisemo kwiyamamazanya n'abaya bakandida, wenda nongere mbyoroshye tuvuge ko ari abasemanza iki, n'ariya majwi bagombaga kubona. Ahubwo nkeka ko ibintu biri kuba mu Rwanda muri amatora ni ibintu biteye isoni. Niyo mpamvu navuze ngo Perezida wa Repubulika iyo atsinzi yabonye ni insinzi itagira ikuzo, kubera ko iyamamazanyije n'udukandida adashobora kugira nibura amajwi ijwi rimwe ku ijana ari abakandida babiri. Biteye isoni ngurwo u Rwanda
Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS imbere kuri, ndagushimye cyane kubw'aka kanya hajwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ryanahaye ijambo Bwana Frank Habineza nyuma yo gutsindwa muri aya matora. Muri make aravuga ko ibyo bari biteze mbere y'amatora byabaye ikinyuranyo.
Nkuko mbayibonye twari twiteze byinshi, twari twakoze deklarasiyo kugira ngo mu gitondo tujya gutora twizere ko turi butsinde kuri 55% mu matora ya Repubulika, ndetse n'aba badepite ko tuzabona mu ntara ya Repubulika 20. Ariko nyine ibyavuye mu mabaruwa y'amajwi byagaragaje ukundi twayabyakiriye, kandi twatanze n'ishimwe ku watsinze ya Perezida Paul Kagame bamuhaye ishimwe.
N'ubugira kabiri mutabasha kugeza kuri 1% kuri aya matora y'umukuru w'igihugu. Bwana Frank Habineza, urugendo rwanyu muri politiki ntabwo bishobora kubaca intege.
Urebesheje amaso y'umubiri uvuga ko gukinete, ariko urebesheje amaso y'umwuka wabona ko irimo kugenda biba byiza kurushaho, kuko umushinga nari mfite kugira ngo ibihumbi abana bimwe mu 30 byabaye 24 ndavuga yuko umushinga nari kuri 0.5 ndabe ubu nageze kuri 0.5 ubona ko gase gake kagenda kazamuka. Ariko icyo cy'amashinga nacyo gikomeye cyane ni uko twashoboye kuza mu gihugu cyose, twashoboye gutangira muri imigambi yacu ku Banyarwanda bose, kandi abo twakiye hose batugaragaje ko babyishimiye. Abantu barishimye, bavuye mu mazu yabo bajya ku muhanda, bava mu maduka yabo baza kuri site. Naho twagize ibibazo za Ngoma na Rulindo n'uburyo tuciye bamaze, nabo twashoboye kubona abo bakiriya babyutse. Ariko kandi ntabwo yabuze ko abantu babitora. Navuga yuko kandi itangazamakuru ryagaragaje akazi karyo ryakoze mu kinyamwuga. Iyo navuga yuko amajwi yego twari tuyashaka cyane, ariko ubutumwa bwacu bwagiye kure kandi iriya Rwanda sodo mu kintu cyo gikomeye cyane gushimwa byose.
Hanyuma se mwavuga ko mu rugendo rwanyu muri kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri mukamugize ariya majwi, musaruyemo iki mu yandi magambo, mu magambo make?
Dusaruye ibyo nari mubwiye mu kanya yuko ubutumwa bwacu bwageze kure kw'abaturage batwumvise, n'umushinga bona imigambi yacu, kandi ibikomeye kushimira cyose ni uko bagenda bamenya ko tubifuriza ibyiza, tubifuriza ineza, tereko ndihaze neza nkabambifuriza ineza n'ibyiza barabibonye, ndetse twasobanuye n'akagoma kiri cyo, kandi twose tukabarinda ko bifite kuba akagoma.
Akagoma uravuga iki?
Tugushishoza kureba kure ibyo byose byo akagoma nyine.
Bwana Frank Habineza, hanyuma abantu wenda bashoboraga kuba bavuga bati yaba Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse na Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga bari bameze nk'udukingirizo bagiraga ngo bafashe Perezida Kagame kwiyamamaza, abo ngabo wababwira iki?
Nabwira ko bazaza nabo bakagerageza, bagerageza barebe ko politiki imeze, bagerageza biyamamaze barebe niba babura n'umuntu umwaza kubakurikira. Urumva biroroshye cyane umuntu yari hanze kwivuga ibyo ashaka, ariko umuntu aje kuri kefu biyamamaze barebe niba bashobora no kubonana na 0.1% bagumve ko bishobora ko bintu byoroshye cyane. Byoroshye rwose, twebwe turi ishyaka rimaze imyaka 15 dufite ibigwi, twakoze akazi gakomeye cyane, naho tugeze ntabwo biba byoroshye, ariko twakomeje na n'ubu turakomeje. Ariko nawe bandi bashaka kuza rwose njye ndabakaribu bazi rwose niba bashaka tufatanye cyangwa se bagenzi bakore nabo. Politiki nyine ni urugendo rukomeye cyane, kandi nk'uko babibonye hari byinshi bikenerwa, ntabwo ari amagambo gusa, akenerwa byinshi kugira ngo umuntu ashobore no kwiyamamaza. Turuvuga ngo twebwe nk'abakinnyi b'imipira cyangwa n'indi mikino tukwemera yuko umuntu akina ashobora gutsindwa, ashobora no gutsinda, ibigero byiteze. Ariko politiki ni inzira ndende, abavuga baravuga ariko mu bikorwa biratandukanye.
Hanyuma waruvuze uti murakomeje no kuvuga ngo na 2029 bakwitegerere
rwose turahari na 2029 turahari ntabwo tuzaba muri politiki ngo tugatangwa na 0 tuzatsinda uyu munsi nabonye 0 n'icyo bitanga yiyongereyeho gushize nabari nabonye ubutaha tuzagira andi meza menshi cyane kandi hari n'abandi bayamamaje za Senegal inshuro zingahe baratsinda no muri Zambia baratsinze ntayo gucikigaye
hari ikindi mwumva tutababajije mwagombye kuba mwongera kuri iki kiganiro tugiranye
Nchina asaba nuko Rwanda tugomba kwakira ibyavuye matora kuko ubuzima bw'igihugu na ukurikira ku matora matora ni inzira imwe ya demokarasi ariko demokarasi ntibigenewe habamo byinshi bikenewe kugira ngo demokarasi ikomeze ishimangire si iyo ni inzira imwe tuba twakoze ariko kugira ngo demokarasi irakomeje akazi twakoraga nk'ishyaka za rubanda tugakoresha kuko dukora ubuvugizi bw'abanyarwanda ibyo twababwiraga ko tuzabiharanira kubiharanira kugira ngo nsimuke nubwo bidakunze ko tubikema nka perezida wa repubulika ariko mu bundi buryo dufite mu zindi nzego turimo abari mu nteko ishinzwe gushyira hejuru mu nteko tuzabikora mu nteko n'ahandi hose tuzabona amahirwe yo gukora ubundi bwanyarwanda tuzabukomeza
twerekeza ku musozo muri iki kiganiro dusangira ijambo reka twumve icy'impirimbanyi mu bya politiki zivuga kuri aya matora bwana Emmanuel Mwiseneza ni umunyarwanda ubi Paris mu Bufaransa
ntacyadutunguye ndetse n'abanyarwanda barabyivugiye ko ndetse atari amatora ahubwo ari ubukwe ubwo rero ubukwe bwatashye neza niko twabibonye
aho ngaho kuvuga ngo amatora n'ubukwe n'abantu ku giti cyabo ntabwo ari ubutegetsi bubyita ubukwe
n'abantu ku giti cyabo ariko abantu nyine b'abayoboke b'ishyaka FPR ku butegetsi kandi benshi n'ubusumwa yabuze si babiri ariko nanone uretse no kubivuga icyagiye kigaragara mu itegurwa ryabo wabonye ko ahantu hose Kagame yagiye yiyamamaza haba ikintu rwose ibirori bihambaye ubona ko byatwaye amafaranga menshi y'igihugu nabyo ndetse bitari ikindi kibazo bidutera ariko ubwo wenda tsinda baturi bubigereho hari ukuntu umuntu yanabyabyibazaho ayo mafaranga ni bwari ay'igihugu cyane bari umukandida ariko wabonye ko nyine ari ibirori byitabirwa abahanzi bose abantu bose bazwi aho mu gihugu mu myidagaduro muri sinema mu ndirimbo bose ubona bari inyuma y'umukandida umwe ukibaza abandi bakandida ahubwo icyo bari gukora kikakuyobera kubona igihugu cyose kiri inyuma y'umuntu umwe koko rero ukabona ari nk'uko umwe mukwe bwatashye ahantu muri village y'ubukwe nyine bwatashye abantu bose bataha ubukwe muri village urumva ko nta muntu wasigara mu rugo harabaye ubukwe mu muri village bityo rero ko ugasanga bimeze nk'ubukwe nk'umuntu aba yateguye ubukwe abantu bakamutwerera agatumira village yose ikamutaha kuko agatumira ibikomerezwa byose byo mu karere byo muri iyo village niba ari ubwabereye bikaba ubwo rero ariko politiko mu cyo twabibonyemo ni uko nyine cyahindutse kuva mu myaka irindwi ishize ukaba rero wakwibaza uti ni gute mu kinyejana cya 2021 umukandida mu gihugu kivuga ko kirimo amashyaka menshi agenda akagira amajwi 90 arenze 99% ni ukuvuga ko ari ibintu bibiri bishoboka uwo muntu arakunzwe cyane mbese nigeze no kujya numva abantu bageranyaga yenda n'umwana w'imana ariko umwana w'imana uretse ko batakunzwe cyane yageraga ku isi cyangwa se ni ukuvuga ngo hari izindi ngufu zibazakoreshejwe kugira ngo ayo majwi aboneke badatoye bakuye ku mutima wabo uko rero twebwe tubona ko bidashoboka ko abanyarwanda bashobora gutora umuntu kuri ariya majwi iyo bamukunda gute ntihabura n'10% bavuga bati yenda hari ibyo tutishimiye kuko abantu baritotomba turabyumva biriya byaba byerekana ko abantu barenze 99% bishimiye ibiba mu gihugu babishyigikiye kandi bari inyuma y'umukandida wabo tubona ko biruhije kubyemera
hanyuma se umukandida nk'uwo nguwo nk'uko uvuga uti bishoboke ko yaba akunzwe cyane kuba akunzwe cyane hari icyo byishe
aramutse akunzwe cyane ari ukuri
yego
ntacyo byaba byishe ubwo byaba bivuga ko ari umukandida nyine ukora neza uteza igihugu imbere ubaha uburenganzira bwabo kriteri zose abantu bashobora kujijiraho umukandida zikaba zuzuye ariko twese ko tubizi kuko situwasiyo ibera mu Rwanda turayikurikira imfungwa za politiki zihari turazikurikira ababujijwe uburenganzira barimo nabo bashaka kwiyamamaza nka ba Madame Victoire Ingabire ba Maitre Bernard Ntaganda ba Adiane Rwigara n'abandi byose turabikurikira uburenganzira bw'abanyamakuru ndetse harimo n'abagenzi n'abahoze ari bagenzi wawe ba Cyuma Hasani ibyaho urabizi abagerageje kujya ku mashene YouTube byose turabikurikira biriya byose rero mu by'ukuri twe tuba muri bihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu kubahiriza n'icyo guha umuntu ijambo liberté d'expression twebwe tubona ko bitubahirizwa birarije kugira ngo twebwe ko abo bantu bose n'imiryango yabo n'inshuti zabo zose kuko mu bwabo barenze ariya amajwi yabuze kugira ngo bibijana kwijana. Urumva rero twe kugira ngo tubyemere biraruhije.
Ugeranije ibigwi by'abakandida yaba bwana Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 30 ku butegetsi, hakaza bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ishyaka rimaze imyaka 15, hakaza na bwana Philippe Mpayimana warugeze mu Rwanda mu 2017, nawe urumva abo bantu bararutana. Ariko noneho wajya kureba ibigwi byabo bakandida bahanganye na Perezida Kagame ugasanga ntaho bihuriye, kukuba arabo bantu bariyamamaje byarashobokaga ko Perezida Kagame atari butorwe, agatorwa wenda nka 80%, ariko iyo 99% ni igihamya cy'uko n'ubundi abaturage bamukunda. Ibyo ngibyo hari cyo bitwaye?
Oya, erega kibazo ahubwo Kagame niwe wagisubiza. Ni impamvu ki agomba kwemera ngo 99% agize 60% yaba perezida, apfuye kugira 63% yaba perezida, kandi twapfa kubyemera, twapfa kuvuga tuti koko guhangana na Philippe Mpayimana nta kundi byagenda. Ariko ikibazo aho kihambere ni uko ki yahisemo aho, kuko bari bose iriya komisiyo y'amatora iriya NEC ni komisiyo yashyizweho n'ubutegetsi bwa FPR. Ntacyo twize kuvuga ko dushobora kuza mu matora mu Rwanda ari uko iyo komisiyo ihindutse, amashyaka yose yaza mu matora akaba yayigiramo, komposiyo yayo ikaba yashyiriweho n'amashyaka yose yaba yiyemeje kujya muri urwo ruhando. Ntabwo rero abantu bo muri FPR aribo bahitamo abakandida bazahangana na perezida n'umukandida wa FPR ngo hanyuma bihitiremo abakandida babona ko bari feble, wenda Frank we yapfa kugerageza. Ariko rega Philippe Mpayimana yabaye mu Bufaransa, ndamuzi uko yaje mu Rwanda n'uko yari yigarukiye muri ushize yabuze n'abamusigira, nyuma bagasa n'abamutumyeho bati ngwino. Biriya tubyita nyine ni ukumwemerera ngo aherekeze mukandida Kagame, bakwe ko matora yitabiriwe n'abantu benshi. Gusa Kagame nawe nta muntu wagira ngo apfe no kumwitura ati wamperekeje amabare yenda muhe na 5%. Na Frank nawe mu by'ukuri simpamya ko yatsinda Kagame, ariko Kagame bamutsinda cyangwa batinya ko bamutsinda arabazi nawe, niyo mpamvu yabangiye kubyamamaza. Nese umuntu nka Philippe Mpayimana uvuga ngo natorwa ngo yikina azakora ni uguhindura izina ry'Amavubi, urumva ibyo bintu bishi ari Abanyarwanda bishishikaje koko. Ari amatora yari kuruswa niyo tuba turi nka kera, bo nubwo nari muto yasinigeze ntora, ariko navutse turi mu ishyaka rimwe rya MLN, Habyarimana nawe yagiraga amajwi yenda nkari, ariko yari umukandida umwe rukumbi byari bizwi. Ibyo byarutaho kuvuga ngo turi abakandida benshi kandi n'abundi abandi utabareka ngo biyamamaze bya nyabyo, byarutwa no kuvuga uti ndi umukandida umwe rukumbi ntupfushe ubusa ibintu by'igihugu muri kwiyamamaza cyangwa uri gutegura amatora, bityo bikaba bizwi ko turi mu ishyaka rimwe tukabyemera cyangwa tukinuba.
Ibyo ngibyo unenga byo kuvuga ngo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagize amajwi 99% bidakwiye, bo babibumbira mu cyitwa ubudasa bw'abanyarwanda. Ubwo budasa bw'abanyarwanda bubonetse mu Rwanda hari cyo bitwaye?
Erega ubwo budasa bw'abanyarwanda none se si n'umunyarwanda Eric kandi hari n'abanyarwanda benshi tuganira babo hanze aho mu gihugu bose bavuga bati natwe ntituba tuzi uko byagenze. Buriya budaserega uko amatora yo mu Rwanda agenda turabizi, ku buryo ari ikintu rwose nibaza uwagisubiza ni Kagame we ku giti cye gusa. Sinzi icyo bimumarira kugira 99%. Hari abandi baperezida bafite n'igitugu nk'icyo cyangwa kijya kwegera nabo batorwa ariko bagapfa kugira nka 63%, kandi ntibabuza kuba perezida.
Ikibazo cya nyuma dusoza, nk'umuntu ukora politiki ariko unayisesengura, ni iki wabona wafata nk'umukoro kuri Perezida Kagame muri imanda y'imyaka 5?
Perezida Kagame sinzi niba nabyita umukoro, ariko icyo namusaba ni uko imyaka amaze ku butegetsi irahagije yanarengeje ya ngombwa, yagombye gukora ku buryo nyuma ye byibura urumva ubundi mu mategeko igihe haba agahinduka ry'itegeko nshinga nyine FPR niyo yabitoze ku buryo ashobora no kongera kwiyamamaza no mu yindi myaka 5 iri imbere. Ndi nkawe rero icyo nakora numva ari ugutegura abandi bantu baziyamamaza akarekeraho, kuko ibyo yakoze niba abanyarwanda bamukunda. Ndumva ubundi wakoze neza, uba ufite abantu mukorana bakwigiyeho bashobora no gukomeza ibyo wakoraga. Nayo iyo ukoze neza wenyine ariko abo mukorana batabishoboye kubikora, ni ukuvuga ko nugenda nyine ibyo wakoze bizahita bigwa mu mazi. Icyo nabona rero kuri Kagame aramutse anyumva, inama namugira ni ukuvuga ati imanda niyo yanjye ya nyuma, kandi nyuma y'imanda ngiye kureka abanyarwanda noneho batore mu bwisanzure, kuko biriya byose ntabwo tubyemera biba ari komedi.
Ndabashimiye mwese bakunzi badusangira ijambo. Aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi. Nshimiye buri wese ku musanzwe mu kiganiro ntirengagije namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwumvaga bagira ubusa. naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.